kirekireko bajja kukubwatula nga kikajju era yamutuuza nze mbusekerera nkumi n'ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe ngalo n'obugole gulikiuka olyokosoŋŋane ng'omusimu nze bagiganda byekaabaali bakama baazo nga kati ne mu bantu tajyambu n'olaba bwazoŋŋana ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekidde ky'engwenjizi era nemususumbukako ng'ebizibu by'ensi ndubimuwala katangambizi waliwo omugwe nalabako eyalina rendyo kaseti ye yali enkana nga kabada nyabowu ng'agitwala nejanywira adumira abatutte embwembwa mushakale mundesi yatuula nakunakunoolwa rediyo kaseti ye yerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagaagala eryuma neryeggunda watudde kiwabambweyogera olw'abakazi be bamukwana naye n'abeefubako omufumbo n'atali ng'agase n'entambula n'anyikiusanga bw'omusanga mu kkuba ayagaagalanga kisekkoko naye lumu tubeera tusembula awalyege amaze okuduumira enkooku zina akazine kantalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde embuka zina munnanga enkunyumiza ki okujeyolayolaawo ng'ewandagala nga binyoobwa kabanja n'akagwako yakatunda mbipaja mbw ayagala akomyewo ekyuma beyayagaliranga bakazi baabwe awamu neyevaamu n'agenda amutunga ejjembe kukomba ejjembe lyavugaoli neyagula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde obuntu obwali busigadde obwo nga n'abusaawa yafunamu ezimutaasa ejjembe bambi obwaguuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajyamu yali mu bisinge yawerekera kubafuba n'enguuli emusibye poligoni kwegenda maaso nze mukudaagana byonnafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoba ekkolimo okutengukawe kumba n'amaanyi okunzibwamu kwekundyanga ez'amaanyi batyo nawaŋŋangusibwako n'enkolera n'egyesimanyi era nembeerayo obwereere kwebeera nnyo kufuna obufisefise n'obukunkumuka kwaba abafuna yebbo bakama baazo baayita mu ssaaki nza wannemyawo okulaba mazima gafeeni nabajinza okunesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli wenkonkona bwe bayamba ne baggulawo nsanga luyabyenga nkiyusa sikaabira kugaggawala kuvunda naye okufuuka n'ennyo n'embulwana ekyanja kyekiruma laba bantu okunaliraanya buli omwe mbusabusa olw'endabika nninga muyaye bye nasooka okuvaako by'ebitiibwa by'ensi timpeebwani afaanana bwe nti bananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta ku bugumba ng'oyolekedde kufa ng'akawuka bw'ate oba muntu waani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasa kyensi eno nanga omulenzi ategeera nti kusula obuwulu simanyi nafiirako ebweggowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya ouzansanze siigaani yate naddawakanywerenzi abakola obukuusa bwe bafuna bwakola amazima nga bakolera bwe mbankozeokandi obwo yate naakola kyenza nakwebera siri gwakometye nga mpapye papye bangi bendabyeko mu kiti ekyo ng'enze n'eŋŋombo yange eno kandi omulambo guliswalanga